radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
aljumare sappo e jeddi le wuro février hitane 2017 jena yamde sokidou studio tamani miden tawa e les maisons de la presse do bomako do jotti nono do kabaruji du yumar waygal mohammed watara wonto oggi jambe to se kirabo compétitivité wattu jono be bi jam e degaran woddi e wartude le wuddu leydi ndi le majjum ministre holiti wiide yimbe le muude an kanna be le wuddu leydi ndi le ko warata ko lamu hakkunde jo wattu jono lamo kanyo gube murtude ngod le saha leydi meden ndi be pamri le hen wattu jono holiti ndi widdo non hande juddine le saha leydi meden ndi be do yimbe lan kanne juddine le cekite yontere nde walde huminine fabbe pimali fu nara damal gotal jeltira damal gotal gonga du haalele toraji ngadno dibe kollitiwir ko yata pilentiji udinere joddina wattu jono ko putti nokkule mabbe da yottade nyalawma hande dido kabaruji kanko lami de do fedde hokki dun kenyal yimbe la pharmacie ngado gombe le nokkobe be kollitiwide wattu jono sa jeewi don dogotoroje de ngana e jeyal lamu de le tem der fu chapat e jenaay de be kollitiwide uttiraka do sariya dido kabaruji be dokki dun wakande be ngadno botuma do wonde secrétaire dum sembe kabaruji dimi jogini on do beta hande di battera joji di fa gasa bismillah modon e hedade walde minisma wonde le leedi meden di be kolliti wiide ko warata ko be jayalla hon yimbe el mabbe kan tawrede le wuddu leedi di do kabaruji kanko jado kabaruji minisma o kanko hokki di kenyan le majjun mi citeden wiide wattu joni o jam e deedere warti le nokko ciagal ko no bonanda di ngatno tonko be kolliti wiide wattu joni minisma na hani jewdi yalla hon hani falirade hakkune jama o bonanda di ngatti ton hakkune fulbe kanya bamara le cekita yonterde mi citeden wiide wattu joni be bi yimbe le nogo yon keddi le hen hewbe du njoppi nokkule mudu en fa kebe fam kede Ousmane Diko
e wi kejaado haala nelabe onil o malido de hijande soldats en falatobe yo soldats en senegal be malibe non de faboto larme mali gonda heedi ton o fa hada latagul basiji kasen hakkunde janyeli nelabe onube bi ana cullani o do kabaru godul ton lati dun sababu dum fa chapande chapande kewde yimbe eggi horabe minisma be andini ngalan lelde hijande ko yaawi won wonbe ton ka jaati fa tay ko wodi ton kany e faabaade yimbe e gobbe fayko hana le garangal mabbe dum ana e golle mabbe minisma walano le wuddu leedi meden fawarde e pale yogaje do wada wata basiji ngodi yontere jabbine de basiji ngadi hakkunde bamaraabe fulbe fa maybe hewbe ngadi hen walde tabital pulaku no wi ana sullani de do yontere o do basi gaddo le wuddu leedi mali hore mum dardi hono jogibe kabardo ton wombe le region o fu tete kaborde hijande falatobe hakkunde mabbe du nele yaton nokkudo de inare woduno bangal tidala mali le wuddu leedi ndi satufu basiji an ngada hakkude jaanyeli region o latike nokkudo gube torroje de tuddi
wattu jono hon dum won kambe wotnaabe gombe to masina tobe be cifiniki wiide dum won jam e deedere warti le nokko ciagal ko bonanda di ngadno to le cekiti yonternde kabe bi wattu jono yimbe le hewbe njoppi ngenyaaji muude en hulde fadi basiji di punta ton kasen hakkude jaaleni di wattu jono o du faande wotnaabe be bi ebe kulisa sanne horno beedo yimbeele kaani jabbitireede sabi debbe ngala ton bawde sona ko paabira kede kanko noddirte de bekkay sama ko kanko no maire to masina to ko mo sifi do hen do faccitaango Muhammadu Samaseku
deedire warti jaati ka hakkilaaji yimbeele be jodaaki fa hande kama dun jaati hewbe eggi wakat jun o den gunde limtude beedo eggube be batte bas o yimbeele hewbe iwi hen brondaaji kewdu dun gadam kabaru yimbeele eggube be jaati wimbi min joni sabi fa nokku min gala do min bisimabe eggube yoba kay yawti fay lamu masina o ko buri hewde mabbe kay der commune o woni gollobe ko manibe kabaru faaba be ana gunde imadraaji gila kenyan yalla adad eggube be e kanye yimbeele ke be torraaji be ana ande kala gonnobe der nokku marobe dabaji maremo be fuf mbitti non dum wuri wakar juro bangi goddo dun min tagi wide so la sabe be ngari nyoloma kenyan e hande ka fuf lugungul be ngundi
yimbe le nayo sikita wiyeda no gonde jaddin kobbe hulitam wiyeda be nangama badale masina to yimbe le gombe tombe wattu jono fa yotto laamo be bidum fa botu du fa del hono be kani wadirde konnyali di fa faame basiji ngadi to hakkune jaleni di le cekita yonternde sekiram so ngabido bemal ame ande ngal odo baynelte ton mi jojju modo do hella me ngal mi noddata phase facebook e compte twitter studio tamani hollitinde wiide wattu joni o ɓe mbi hiɗum woni laamu hakkundejo lesa ha leydi meɗen ndi yimɓele hanɓe joƴinade ɓe ɓe andama ɗon yimɓele joyon kañumen kani joƴinede les région ngaji joyi lesa ha leydi meɗen ndi ɓe kolliti wiide guɓe nodtirtoɗe azawat ɗe kañum en garta tawede le ngallure kidal kañum e ngallure tumbuto guɓe nodtirtoɗe plateforme ɗe kañum en garta tawede le ngallure gawo nde fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Samaseku
Hassan ak Fagaga woni cuɓaɗo latade horejo assemblée régionale kidal caggal totodiral hakkillaji hakkunde sema e plateforme woni ko laamu o yeeli oɗo horejo kaɓotoɓe nder fedde emelilla e kañe sema suuɓe Djibrila Maiga mo plateforme woni cuɓaɗo bangal assemblée gawo o tawane laamiɗo mo tumbuto oyo Boubacar Ouldou Hamadi o ɗum yo neɗɗo sema bangal région ngaji kesi ɗiɗi ɗi ɗum woni menaka e tawde ni laamu leydi Mali woni suuɓiɗo horeɓe mabɓe mo région menaka o yo Abdoul Wahab ak Ahmed Mohamed oɗo yo keƴaɗo gubal MSA mo région tawdeni o yo Hamoudi Sidi Ahmed Agada goto horeɓe gubal sima holliti wiide ɗiɗo dabareji fof piyama caggal totodiral hakkillaji hakkunde kala siñinɓe talkuru ndu ndenno caggal ko ɓeɗo yimɓele suɓama e ley cakkite yontere nde woni ko ɓe fof ɓe jamirte fuɗɗude golle
wattu joni o walde humininde fa sariyaji ɗi tacci hakkunde ɓiɓɓe Mali yalla nara damal gotal jeltira damal gotal ɓe mbihi koɓe utti nokkule mabɓe ɗe yettade ñalawma hande ko yaata plentiji ujunere joƴƴina toon ɓe mbiɗo boma ko ɗo yimɓele ko yaata temeɗe ko yaata plentiji ɗum woni temedete capanɗe jeenayyi joƴƴina sigu ko yaata temedete sappo e jeenayyi motti ko yaata temedere e capanɗe jeɗɗi tumbutu ko yaata temedere e capanɗe jeenayyi e joyyi ɗiɗo kabaruji kanko laamiɗo ndeɗo fedde kanko hokki ɗum wakkati nde mo yaano ƴowoyde nokku mabɓe gonɗo ɗo boma ko ɗo keɗe kanko noddirteɗo Ousmane Oumarou Sidi Bé kanko laami ndeɗo fedde komo sifido hen dow faccitago Mouhamadou Samaseku
depuis l'ouverture de nos antennes
gila uɗintigol gollirɗe keƴaɓe amen nder lewru janvier ndu ko ɓuuri ujunere talki joƴinama ko heewi nder majji ana fawi dow torraji jiddoji hakkeji ɓiɓe adama hono nangude yimɓele dow pene machine binali nawtorade rewɓe dow sembe ɓuuri fof bonandaji fi yimɓele kabaru sappo e jeɗɗo torraɓe ɓe ana tiiɗi fa sanne miɗen gonde e tewtude nokku ɗoɓe mbawata huncanede hoore lel lebbi garoji ɗi min dawranno nokkumaniɓe kabaru muɗum mbawata hinnade ɗum yalla gonga ana ande miɗen gaɗa ɗiɗo imadraji yalla dewral e yafodiral ana hewte miɗen kani ɗum hinnade tewtugol sababuji lugguiɗɗi kala baasi leydi men ndi min mila wiide imaɗe kawrtal dow dewral ngal yo sifa manda amen o ndenno min gattanan hakkille sanne kala ko hawrata dow muɗum min gaɗan ɗum bawɗe amen nder hen
ko yaata dogotorojo gollonojo kohe muɗen kewɗe ɓe kolliti wiide an ley nokku ɗeɗo dogotoroje sa ɓami ley temedere fo ɓe mbi capanɗe jeenayyi ɗe a tawan darniraka dow saria ɗiɗo kabaruji kamɓe yimɓele ɗum woni laamiɓe kabaru pharmacie ngaji gonɓe ley leydi meɗen ndi kamɓe dokki ɗum wakka nde ɓe gonno wadde batu mabɓe ɗiɗo ɓo onde caggal muɗum ɗu ɓe tottidiri dow hen hakkillaji hon tiɗallaji tongiɗi dow amono wori ñalawma hannden o keɗe kanko noddirte docteur Abdou Dou mbiya o kanko laami ndeɗo fedde komo sifi dow hen dow faccitago Mouhamadou Samaseku
ndeɗo dabare amu leydi men ndi ana hanti fa sanne ka noon minen jo information ɓe kay ana jogui hen caɗele mawɗe facture amen ɗi maɗi joɓatake maɗi taɗete joɓede tawene min kana feyi salade hokkude client en ɓe cafaje kala mo talki mum ana hiɓɓi heɓɓan leɗɗe mum kamar facture amen ɗi joɓaka hana fi hadde min tottude joomum en leɗɗe ka ɓe anda wiide minen ɗum wonɓe ñamale mum en woni amen ndenno ana hani batu waɗe hakkude jo en assurance en ɓe client en ɓe e kañum mina e koye amen yalla ɗiɗo tillaji jo information en ɓe ana kuncane hoore andon wiide capanɗe jeenayyi dow temedere cuuɗi dogotoro en gollonoɓe kohe mum en ɗi ngala yamirore laamu o eɗum hawni sanne leɗɗe kewɗe ɗe andaka fof ɗo iwri ana nder ɗiɗo cuuɗi dogotoro heƴo gaɗaɗo holiti wiide nder lumo ɗe fof ɗe iwata ndenno ɗe moƴƴa julaɓe jeeyoɓe ɗum nder lumo ɗe jamiraka jaati jeewide leɗɗe ndenno ana hani kaalen ɗum fa laaɓa mbiɗen darda laamukoɓe ɓe yoɓe kuccana hoore kabaru muɗum nder cuuɗi dogotoro fouroba e l'hôpital ngaji e keña dun pharmacie en gonniɗo cafaje lobbe
keɓete
mobel gotel armée Mali ɓe kolliti wiɗani iwranno motti kañum saami ɓadale segguto ke guel ɗo mobel saami ko soldat sen tatton keddile hen ko yaata jeenoyon barmile hen les barmuɓe ɗo ɓe kolliti ɗu wiide woɓɓe kasen anto a nawni sanne eɓe le suud dogotoroɗo mawdu wondu to segguto
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sikiraɓe jurneɗen ƴelloɗo ni les région ngaji ɗi en puɗɗiran ɗo kuccala ɗo ɓe mbi ko yaata yimɓele capanɗe jeegoyom gomɓe to kuccala to huminiɓe kabaru yirwere wattu joni o kañu en gondi e wadde toon batu muɗum en koni fana oɗo batu ɓe ƴewtoɗ ɗati heeɗiɓe kani yaltinde wattu joni o yalla yirwere ana waɗa to kuccala to lanniniɓe oɗo batu yo walde mabɓe wonde to nde ɓe noddirte miyankala kafo dow tugorgal kene conseil gardam faado seguro ko yata yimbele chapande en jeegom mo joy en galangaaji gom e les police ngabe kanyen gendarme ngabe fa yotto yo gardi en kanyen iwri les cercle ngaji de gondi le laamu sego wattu jone be gondi e famminede faabe beedine ande mabbe nayiride bangal denaago ciagal mo do so famminama no golleji mabbe ngori hollitaabe be famminte fati bonandaaji ngade feewto e roobe ngabe gal do kawtal kan gal waddi ton jonte didi yo waldine no dotta e cap sahel wonde le leedi meden bi rutan gardan faado kuli korodobe kollitiire kawrtal fuditon kenyal gal do kawtal koni faana mudu fa yimbe lo gombe tom be do tottindira hakkilaji nayiride bangal kebe le laamu kuli koro on be kollitiire don walde mabbe de no detta conseil regional wonde to kuli korotonde kanyu lannini o do botu rutan gardan faado ombori do le laamu duwan sabe kollitiire wattu jono to ombori to do yimbe le ban gondi e wadde ton botu mudu en fa yotto yo laamu kobe gombe tom be yimbe le laamibe ha jali ni gondi ton di kanyi amire gombe tom be wonde e wadde ton botuji mabbe koni faana o do bot fa dottindir do hen hakkilaji be jeyal honno jam e deejer hani wartirde le laamu ombure fo e mangal mudum lanni o do bot yo walde ONG de noddata yirwere sahel do tugargal o yem sekirab do carte nyalo mo hande kabaruji meede di min jooti on sande hedaade heejo jam e ka fa hande kedde hedaade honno andir do no do e seeda yowtere meede de ana wodi wassalam sido tamani.